Yeah. Vile si ufanya. Yeah. Ngoma fiti kama kawa. Ni ngoma fiti kama kawa. Ni situ natamba. Hita wabamba my fans. Kisumu, Nairobi, Mombasa, twende.
Moto moto tumeingia ndani. Tuko hapa kuwapa burudani my fans wetu.
Manamiel, nigga in the block, so you know what to yell. Tonight in the dance floor, it's an earthquake. Baby dance, go make the ass shake. The moves we making, we need some good space. We all look happy like it's a birthday. Good music, we need some handshakes. Nikona Oliver, we make them speakers shake. Cheza, cheza, and manamiel. Raise on the beat, and manadel. Show ikitoka be, and manaliel. My drink on the table, and manamer. Beat is talking, snaps are tapping, nigga is rapping, BS9 tapping, chicks are talking, boys are rocking. Woo! Shman shnigga nigga.
Moto moto tumeingia ndani, tuko hapa kuwapa burudani my fans wetu. Jeze nini kesh, and mana miel. Moto moto tumeingia ndani, tuko hapa kuwapa burudani my fans wetu. Jeze nini kesh, and mana miel.
Well, well, well. En manamiel, gini bendemera, to en manamiel, atino donge nega, to en manamiel, gini keto wiyang.
En manamiel, tucheze ngoma, watoto wa super, tayari wakonda ni karibia, tucheze, kie muziki, DJ tupe, hiyo muziki. Dance to the beat, dance in the floor, we party like never before, I got my flow with me. Nitilo miel, suit butama, aerokaka irundo nungoni, tingisha mami katisha ma. Ngome wake mziki tucheze. Ngome wake na mziki tucheze.
Moto moto tumeingia ndani. Tuko hapa kuwapa burudani my fans wetu. Cheze nini kesh, and mana miel. Moto moto tumeingia ndani. Tuko hapa kuwapa burudani my fans wetu. Cheze nini kesh, and mana miel.
On my arrival nilipata flow empty. Kumeja marabu tatani sima MP. Maboja medunga mababi ma MC. Wamete maroo zao zote hawa MC. Wale walikuwa walitapanga tu lezi. Hakuna moral wame sit back late. Mikutisha mic wana die hawezi. Wakani look down wakate kisijiwezi. Kabidi ni sit macho ikatan ready. Nipeni mic joni run hii happy. Nime mtetezi sinikapewa mic. Nichome matapeli. Wana macho kabu dry ka smoke ya fegi. Flow zile flat ama wana try to fake it. Kutema 1-2 ni manduru deadly. Ile la bwana ni show. Daily news gazette. Uwezi shundu kiketi, yeah.
Moto moto tumeingia ndani. Tuko hapa kuwapa burudani my fans wetu. Cheze nini.